alam nogay didi lewru janvier hitane 2023 chuka chuka lal kala to bodon tawade leedi maline mangal mudum fu min jowti am sanne hedaade hejoji amen di mi wondi do hande Umar Waygal. Umar hono nyallirta
mere selli basu foda ICC
Waygal hono joganda sakrabe am hande sebe kabaruji
en kalan kabaru ko lamo bamno anniyaji le ko jabbino ko be bi hono yarde ko noddata sisa ko ko sukabe jarata sanne ko dum hade le leedi ndi fu e mangal mudum ben yukkino do lebbi jegon wattu jono sottobe sisa ngabe bi hono lebbi dokka yana famdi sanne fa kudde mabbe de timmaam mi titede wi ko heewi sukabe fu le galluji dana korsini bornade tenni ko minitel ngabe wakkati jattan be ngana fi mangal pade hodo fu sadiaji bi do hen ko garan famtade do e journal ngal fi gol ballon roobe nokku no dirtet ifo abe koliti wi wattu jono leedi malindi warta tawede le hen sabide ko nayi bangal sadaji be jogi ti allahji mudum di wonno semba kabaruji dum jogino do kiki dande di bismillah modon e hernade
dabereji di kana ko be leedi amen di bammi fa hada yarugol sisha golleji mudum waran fuddudo do e balde seeda tan way gol
awo fay fe di do anniyaji bamama le lewru uttu jabbi non do gouvernement leedi malindi kanyu haddo do non yarugol sisha le leedi meden di fu e mangal mudu ali sise ko be dokkino di do lebbi furdu yalla kambe jogi be sisha ngaybi be timmina dum do e lewru fevrier ndu wattu jono micete den widde wattu o ka tuuki kisanne kambe sottob di do sisha ngaji le leedi ni be bi wattu dokka dan rabbiji sanne fa kebe famtar kedden sitan sidi be mamadu samaseku
gol do sarewol nahada nanugol leedi ndi sakugol sottugol madun nawturgol shisha e kala ko bili e kabar mudum do tatteji leedi fuf yalla kala gollobe kabar mudum be na heba no jogorok lam o tottibe lebbi jeego tagal lebbi joyi nje o shisha be holtivide fa hande ko heddi gollede na heewi fanno kanko Mamadou Keita nje o shisha le commune nebo ngalure bamako
purdi munum on mambulu tiere la
face o dabir bamado yeyi fa hitane wortere ana tiidi meno heb ma ciotta kuma gido samene me won sisia li magasin amen ana heewi mere tewtra gouvernement tinno pati o dele bamado yakko lebbi jeegon mabbe fina amen dabiri yala pati me ciotra sukabe be dubme yonay o sisia haltedo samade he kalse amen fa heewi
nga fembere benununma
no tortobe kay nam siti kado anya gouvernement o hulti widi bilandina na kife yopude no torgol shisha
no gon ma
minge mide yara o sisia demi yarta konyan mi yarta drogudu sube had amen yarta sisia do naton gollan sanne menenge fesbe fi dabiriji fu mo hatta amen yarda dum sa men wa yarda sisa fidi ciud amen tum wal
kulontiriji ngadoji hello e cellal gondi e shisha wala fay e security denno kuteji kewdi ana e kabar mudum
conseil regional jeunesse badjangara kanyidu wa hebuda nokku mudum fay boyata
awo fay fi ali sisa nokko ditama le jonte jabbino de nobe kollitir wiide ministrement anni wottude dido gal musadaji fu le hen ko yata millionji chapande joyi e jeddi sefano be kollitir wiide sukabe jokol wonbe to banya garato bi beltiki le o do golle sanne sabide dum fabutobe ko nayri bangal nobe kan hebirton yirwer mabbe kanye nobe kan yirwinirde du ko nayri bangal jam e tejere kedde mo kanko no dirte Abdoul Sagara yo goto e jaa les jeunesse banyagara ko mo sifido hen
sa sera en lieu
on nuko no mojjin dun yalla nyalade wananta men heba jangunde do sugabe jogolbe lamor amen honena nuko amen kebal mudu honcirta hore nedde fu andudo handen banyagara ana andi wi lafi dejere ana wodi ga du sabe hannen sume korti on nuko me wadam batu me jantado kabaruji ko natto sabe waddude jeen e dejere hakkune leñi dum fu ko jodi do yalla ko tawi aran du won dewral ana heddo hakkune sugaben le region amen do
entre les jeunes de la région
du nabata e yotere amen minimag armi leedi amendi yambini yiti mawuri chapan jeego e dido bono darna
awo fay fi ali sisi o do yituma wuri wonde wadde wakande armi o wonde bamde sukabe jukobe hewbe kanbe darna no kabar leedi ndi wori do e tayde fu hewbe dan gonde dartude fa nat lehen fa handen keba inade andabe kabar ndena ko litidi no way wadde ko nayri bangal tidan laaji e no ndena gu leedi ndi wori so ni dartobe jati bama ka fa kebe famtar kedde mamour samase ko sitan sidibe
sabira fundenagu larami lati nokku do golle buri yawdu hebanede jokolbe ka non hebe bedo guytiki namaraji gondi e bamgul golle mudum
senan jigitigera
mingi jikadam boni sanne mingi mide mila do yurku yurka ko sabi dum mi yi jati yimbe be waddima mudum konkor minteraku be handa mudum jati ka be hebudun mimmi hebe
tawene sugula modo o yo nokku goddo e wi dunke en kabar mudum hebe jokolbe be nati o do golle sabi be kasindini gollude wala fe sabi gilli dum do na wawi sambinde hakkiloji muɗi e wi jara nana Alassane Touré o dunke kabaru ndenagu
entre dans l'armée pour les
yogaben naton min terrain sabe lafi gollal yogabde attama anane armée de wala yimbe selube sanne gafe goto wawa natade min terre ta wala gidale mudon duki yata yeso jati du sabe handen soko heewi ana yoppa dum so yetti yottande
si abandonné facilement
mista wide l'armée yambini fay boyali yiti mawri chapane jagum edido mudon denno ila jokorbe yo labal wadale bamgul e golle yalla l'armée na wawa dranade ko welin mali don tanimo
min keddoto fa hande le imade radio yambinde yiti mawuri mangal pade amem ele leedi ni waygalo yimbel fa heewi kanyum en ka fu ana yidi bornade tini militaire ngaydi le duubi chaketidi
a wo fay fi alisise be do sukabe chokolba tan be ngana mangal pade en kabe borno dido tini ngaji hodo fusaliaji bimbi do hen mamadou samaseko
min gemmi yidi jati kaddungal mangal pade en fe sabe asmi goita yo president leedi handen min mi yidi bornade kaddungal watmi yewde jati mo longi hebde dum
hono be do jokolbe hebe na borna dido sayaji di sabe tan li dibi jogani mangal pade en ma dum sabe weli yonki ka non police be halifa labbi dido saaji di na hertana tan mangal pade en kedana kulnel abdullah jallu kankun horejo police militaire
la tenue kadungal mangal pade homa fu hana bornada ni soni wala neddo yamirado hone minter police en nanan mudun kambe ngo darto bangil deswal leedni anta jati fesna to minter so yehi sultere yamiran kasin bornadi tin
le oro alhali yambina yiti mawuri chapane jegum dido bo larmi mali de 9 janvier 2023.
Wegol hello amen tariki nyaloma hande o ana yowi edo yiti mawuri mangal pade embe
a wofa fi alisis andambe kabar tariki jikambi wana ni tabbe cubiri o do nyaloma be bihidu illa wakande independence bamande mali bami anniya yalla hon hani renirde hore mudun hobbe gombe le nokko fuddu njoppa kedde mo kanko noddete dawda tiki tew yo gote andado kabar o do tariki sanne ko mo sifido hen
cette date la o nyoloman cubira kan non hono ne yimbe milirno 20 septembre 1960 yo nyalane mawne jungul leedi mali sa hakile yibbe leedi hunkpama o ñolman hollitiwi mali ana wawni hoore muɗum wi mangal paɗe leydi malni ndu ana jogui bawɗe rewdune ɓiɓɓe leydi mal to tawa fo le leydi ni ɗo saabi so Modibo Keita signini le 9 lewru janvier hitande 1960 wi mangal paɗe leyɗe france kay e nandal muɗum fo wittoppa leydi mali o holliti ceggan signingo nur talguru wi mali ana wawi dokkodire juuɗe muɗum e leyɗe yogaje bangal pabodurre gadɗo e tawede fo hono malinkoɓɓe wawta laamiro leydi malni fo e mangal muɗum
secrétaire général en FDAM golle mudum fuddi le lycée ngaji de alal bar bittina wayol
a wo fay fi alisise wattu jone be gonde darnu tor sukabe hanbe hunciande hore ko nayri bangal hakkeji sukabe jokolbe wonbe tombe
dum na otan en bilki sambe chaldi championnat national puis de ballon rewbe ligue 1 nyaloma jeego bo o ka wadi alalbare sappo jitti lewru janvier
wakande super lion hawrno e tigres kay de be ngatti ben baddi sappo didi ben kebe fi baddel gotil as mande du wakande hawrno fc baddi nya mutti le watti ben baddi sappo go ben du kebe fi baddel gotil
mi kotiran kay to wonto eliminatoire coupe du mali phase district fuddito yontere bettini
a wo fay fi alisise wakande dum fuddano de holi tan wiyede yiri bakanyun hawi avenir watti ben baddi jetti ben kebe fi baddi no gotil as gori du yama hawi ton espoir de kaso watti ben baddi ben kebe baddi no gotil miccete de wiro ko yata gube sappo e nay goddi lamu kayo kanyun gonde wadde de do pide ballon
leedi mali kanyun warta tawede pide ballon zone u fois a o sabi ko be ngala jawdi hunchande hore saddamu
a wo fay fi alisise miccete de wiro ko jabbino ko mali yehino fa final wattu jono be bihibe mbawa hawrtinde le ngal do kawrtalle on do wattu fuddu yama liberia dowa yaade ton sebi de kanyum do wi wakande jawdo won ko heba yi miccete de wi de do pide ballon fuddi aljumaare noga lewru janvier do ko yata ni en jeddo gonde hawri de hebo wonde cap vert gondube sinnude de do yambere kanyum leedi guiné bissau leedi mortane leedi senegal jogi ko coupe nyalawma hande kanyum leedi guiné conakry fa yotto sierra leone e gambie
way galo do mi kaddata e kabaruji amen di hande
sisi mi jotima sanne tawde de am do en biya en joti sukabe kala do mbawi tawen le mali fe mangal mudu fe be jafi ino konno andirno do e sedd yewtere mere non digirten tous o grenan war